ndabamu binene tante enensi nebwebe kulabamu chitono mukama kulabamu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulabamu nebwoba mutono nga Daudi mumukama Goliasi omumega bakulaba nge kitagasana ye mukama kulaba mu mwana kwafira lwolibeera Danieli mu mpologoma ezirume ennyama wala iziri kuzira lwolibeera ku nnyanja watayitika ku lulwo mukama alikoleteka Tima wange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima wange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene Wabula binene nnyo siro jagwe webuze nti Mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona Lulimi lwani lwetusaba lutwatulire emikisa gye tufuna Abitulabamu ebinene abalala bye batunoonyamu nebibula Lwolibeera Danieli mu mpologoma ezirume ennyama wala iziri kuzira Lwolibeera ku nnyanja watayitika gwe ku lulwo mukama alikoleteka Tell her.